mbulire temugamba temwamanya ekitufuula baana ba Katonda kiri kimu kuyita mu kubatizibwa kati mukwano yanguwa obwenkya munaabanga buyise ekikufuula mwana wa Katonda kiri kimu kuyita mu kubatizibwa tuzze tubabuulire temugamba temwamanya ekitufuula baana ba Katonda kiri kimu kuyita mu kubatizibwa kati mukwano yanguwa obwenkya munaabanga buyise ekikufuula mwana wa Katonda kiri kimu kuyita mu kubatizibwa kiriza obatizibwe mansa mangi okyusibwe obulamu bube bupya omwagalwa mama mbaye yabalange bwata olw'enkya kale kozesa omukisa gwo kiriza obatizibwe mansa mangi okyusibwe obulamu bube bupya omwagalwa mama mbaye Langi toka kanyaza, omutima bonyesa obulamu obuli Bulusuku adeni olwasookawo, ebibala ebirungi tulye Yanguwa yanguwa, tusubwa ekijulo kawakoye tetegese Kumeza enyo yote Nange tulima mukuzima Bangi toka kanyaza Omutima gondo sobo gula nubuli Bulusuku hadeni olwa sokawo Ebibare binuji tulie Yanguwa yanguwa Tasuwa ejijulo kama koye chetegese Umeza enyo yote Banange tulima mukuzima Kiriza oma tisimwe Mbaza maji Ochusi mwagula Uwe mpyo mwagalwa Mama mbaye Yabalani Watole nchakale Koze somu kisako
Mpende musizona Mubulire akiriza batizibwe kyekya tutumwa wano era fe tuzze tubabulire
Yanguwa yanguwa tusubwa ekijulo kawakoye tetegese kumeza enyo yote bannange tulima mukuzima kiriza obatizibwe mansa mangi okyusibwe obulamu bube bupya omwagalwa mama mbaye yabalange Watole nchakale, koze somu kisako Kiriza obatizibwe mansa mangi Okyusibwe obulamu, bube bupya omwagalwa Mama mbaye, yabalange Watole nchakale, koze somu kisako